nkwagala
tojja kunkuula manyira balala tojja kwekoza nina omusajja ndeese obusungu mukyala nsobeddwa ayina amaka agaweesa ekitiibwa naye nga muzibu nnyo kwata omuntu ayina obukyala kwekola ebitali Chara tu ino buyike Uona sura bubi Singa ya liabidi bakanze wanjo Wachiri suwetia Wateteriba omu musanja Ayata ise ono Yafachitu chilikaba bere Ewechiwe chitoke Mukazi weto ina umyoma Na era muleka wao Maticha katakima kubuza Mabaza kasigiri Kichenye chitali moyo Mkutime chikula bakanya Sajja mwina